tujalipwa bado, ni ile tu mambo ya bouncing check ndio inaendelea bado. Tunapata check yenye ina bounce, unapewa check, unaambiwa ati inamejua after 1 month, sijui 3 days. Check kawaida inakuanga 3 days, lakini sasa hii yake ni 1 month, hivyo hivyo. Mimi mwenyewe personal niliuza pikipiki yangu, nilikuwa nafanya bodaboda, na sasa sina pahali pengine pa kupata pesa.
Nili cancel December. After nime cancel December, wakaniambia niende for 90 days. 90 days imeisha, so from hapo, so 90 days ilimachua on tarehe 2 mwezi wa 3 mpaka saizi. I've been stepping that office karibu kila siku, but hakuna kitu ya maana yenye wananiambia.